kata. Tafuta mwingine, penzi foleni mata. Anefata mwingine, we kama ukiachwa. Mwenzangu sinune, ndo kwanza kesha ba. Kunwabia kunjane. Halo kwambia utongo, siku muongo. Wembichi bado unalipaso kitoto. Si unaniona gigi mani bado wa moto. Ukini kutashaji pimpu kama mtoto. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ha, Snapchat, video, tata si WhatsApp, Insta. Yani mtani komo mtani jua, tena kusha kabisa. We kama unajikubali piga kelele kido. Kama unanyota kali piga miruzi kidogo. Kama umegonga nisha magali piga kelele kido. We kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Hata ukinacha naona poa, mbona shwari, siza nika umenikomoa. Tena najikubali, wananizimikia wapo tayari kunigaramia. Wena kama ukinichiti mina danga sijaja kulinda dunia. Ukinichanganya na mashemu nachukua. Oh, sinagofagio kilo safi baria. Ushuku nye poa sijaona kumwanda fia. Hakisema kutaki muache haende zake. Mkomeshe mbimbia mjue mwezake. Wanyeshe wako uchisi wako achika wo. Kudanga mpako zeni sikarianzisha wyo. Unasema miuno ya paka chongo unaisusa yo. Wendo sogodo unaitupa yo. Ukijisha uwa kuniacha leo, kesho na penzi jipya. Kwa mitanda ontaleka wasta posti posti mapicha. Ah, Snapchat, video, status, WhatsApp, Insta. Ni mwenzenu mtani koma mtani jua, yani kwisha kabisa. We kama unajikubali piga kelele kidogo. We kama unanyota kali piga miruzi kidogo. We kama umegonganisha magali piga kelele kidogo. We kama bingwa kuchiti piga miruzi kidogo.
Haji, we Johnny Joea. Ha, Salime Sudibega. Uda mchina, ah, tajiri yedi. Wapinda lai, kari yako, ah. Kama vipi, we chutam, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana. We chutam, mama inama. We tikisa moja moja, dana dana.
Gigimane unanikosha, ah, ukikata, ah. Na kuna umejitafuta, umejipata. Pereka mkono papase shika pacha, ah. Miondo kwa kibao kata kauna kata kata. Oya usiogope kata. Wakumitaga mila mtizi kicha wangu. Anisalimie sana Young Business. Na kendika bebele. Beri Blanco. Technical engineer. Chisi mapicha. Weka iyo boro jodansa. Madam Lisa Lisa. Oya goodie Master
Scuba Beats.
Yo GB gang for everybody. Everybody.